ewo omo nchiche mu se emfie nan bia no assembly bia no yebeboa ma omo nsa ka motorbikes na omo de di omo dwuma se de yebeya botaya nti electrics esuma honorable members wo electoral area bia no ebetimi abam eno na eneda mampani di wose aye oyo na ni gesema ewo mpa ne se for the first time in the history of Ghana we need the dikan honorable members ensa ka moto no ewa bra omo guso e serve omo mfie nan no de etwam ni nyina no motorbikes no beba no bi wo ha na aka bosumi nsia abosome nson na omudwumadi akwa wiye nanso ono abu members omuwose so omuhye omudwumadi ase 2020 January asesia amene mukasa aka akrem na omutwa mfie mienu nti moto na babre pam ai betimi abo omom dia ya adwuma sabre ohwa nsu eto bebre tichiman nof ye boy ho modin dia nanso ye wa kwan bebre wo ha ka entime nko nti moto ya agbayi ebebo ama ono abu members atimi akọ omo electrics no nchen electoral area ba bia na dwumadi a esefata no omo atimi adi ama tichiman nof assembly so afanen tuma pa afira na ye da mampani asene na ye srese san hihye we beto aso a ye besrese di edi ho biem no omane nan ahyen a ne nan eye enan eye ka a honorable members di be ye adwuma firi se kan local government concept na omo na ye first point of call e wo community biem a honorable members e ye bo adwuma no simple a ho den ni ntime ka na se ye moto nso a ye hwe se be ma ye moto e wa ho den chen de ye nsa kan ni se bi ya Yamaha na se Honda a e be last long nti de ye kan nyina ne se ye da mampani asene yedane DC honorable Peter Mensah and afi regional minister honorable Adujan yedane munyina ase.